magdulok at kukusabin. Hadanan sa trigyo, umbogay ka kukusidan. Hadanan sa meriyo, magdulok at kukusabin. Hadanan sa trigyo, umbogay ka kukusidan. Salu kacirin, kacirin hadana saharo saman kula rabin. Hadana sayidiyo, sayidiyo sultan kadigin. Hadana sayidiyo, sayidiyo sultan kadigin. Hadana salawiyo, salu kacirin. Hadana sahano saman kula rabin. Hadana sayidiyo, sayidiyo sultan kadigin. Hadana sayidiyo, sayidiyo sultan kadigin. Allah ina sechino chayil keni sugeye. Rabbi ba ina sechino chayil keni sugeye. Hadainan sabab la iman, hadainan aynan aynan sabab la iman. Miyada noqon la tsayga higa, miyan noqon la sadka. Miyada noqon la tsayga higa, miyan noqon la sadka. Sahana igelin hadana sabaniyo sanada idhin. Hadana surmi iyo sahana igelin hadana sabaniyo sanada idhin. Sigano oo dirtay sirgalin, sirgalin hadana sidan oo ashaqa suryayin. Hadana dihisabin, ihisabin sidan sabiyahay. Hadana dihisabin, ihisabin sidan sabiyahay. Hadana sigano oo dirtay sirgalin, sirgalin hadana sidan oo ashaqa suryayin. Hadana dihisabin, ihisabin sidan sabiyahay. Hadana dihisabin, ihisabin sidan sabiyahay. Allah ina sechino chayil keni sugeye. Rabbi ba ina sechino chayil keni sugeye. Hadainan sabab la iman, hadainan aynan aynan sabab la iman. Miyada noqon la tsayga higa, miyan noqon la sadka. Miyada noqon la tsayga higa, miyan noqon la sadka. Allah ina sechino chayil keni sugeye. Rabbi ba ina sechino chayil keni sugeye. Hadainan sabab la iman, hadainan aynan aynan sabab la iman. Mi miyada noqon laysaygayga miyan noqon la sadkaaga miyada noqon laysaygayga miyan noqon la sadkaaga hoodaa la weysaga.